erinda ko eyo si namba yange nyabo wansevingako kasasiro gayi nze kasasiro gayi nze kasasiro gayi ugenda dichusa nonsevingako kasasiro gayi kati erinya lyange nzani wanyerabira kati nange nerabira nange nerabira tosobola kugamba nti mumanya gonna mumanya gonna nonsevingako kasasiro gayi nange nerabira tambula ogende pawa lugenda.